Room Pastel. Kizzy Kizzy Piano. Yo, see what I'm on.
Aye, Bobby.
Aye, bo. Anta. Twig. Oh, shit. Kid. Wana kila kona nikifita. Inaskika, inaskika. Sio jengine, inayokita. Kwa spika. Don't try at home. Last year, vyo utavunjika. Oya, wanacheza wa baba, wanacheza wa mama. Na kila lika. Please, let me see how you dance. Ahiba.
Oya kumesha kucha, madesa mecharuko, wanacheza malume. Ukijua kucheza chini bila kushika, wendo malume. Hatu wana mwaga pesa, mikwanja, mikwanja, tikisa malume. Mendo najua kucheza, kuruka, kudensi, hakuna mwengine.